Botuka mubulwaliro obumu antuline dwaliro lutuula sitowa ya mwanyi baula mbwa uzina bubawo kujanja babantu botuka mukalwaliro kana akali ebutuntumula obufaliso tebuliko ya dengoye faliso bivundu ko tuke muline liye kasana nene bifaliso bobitunulira bivundu biteka ko mulwadde dagala lye nyini lya mpambiro teliliwo abantu bafe bafa silwa kubanti tetulina busobozi ne busobozi webuli ne kwera birwa kunene konde dene de twera birwa mu government ye nalem era kalulukatuse nze kusinza betuwela bidwa government ye nale akaruru bandika wadde omuntu ayinzo kole choche nyini omulamu ogwa tutwala mu nsiko kwetwa ilo musayi teguliwo kubanga ensonga ezisinga feza tulume nnyo nokwate mundu katusubira nti bwenkanya yali demokrasi mu government yobote etali mu etagambi katwasubira nti government ye nale mutujwagire tuwe byaffe bife byononeke nenjagala kutegeza twali kivuddemu nakati nebo otambula nogende nakaseke nodda mu lwero buyumbo bulabo obwagwa mbisera byentalo tebuddizibwangawo kimuku kabonero akalago obwavu.